tukola muyinza byonna bisobola na buli kye yatandika kituufu kubanga yabikola mutukufu na buli kintu kirina okuzaalwa agonga ge mazaalibwa na buli kimu kirina okufa nti yatukola bw'atyo bwe yabigera naye dda wali we yazaalwa batafaanana n'abalala wakati mokunyomebwa wadde yazaalibwa bwatyo bambi ngeri gye nkubuulidde naye okuzaalibwa kwe buli lwe kujjukirwa si wabeerawo oluyogaano tubagaliza ne gano nga mwejaga wabeerawo oluyogaano akagoye yakaguza kayambale owenkoko n'owennyama alume akulumizibwenga nyonyo Yesu omwana tuzaalibwa Katonda mwene yazze mu ffe ensenefu naye tembe tukamirenga ku bwoyo omwana tuwerekwa
tukakukema
okuyimba omwana Yesu azaalibwa. Amanyi kuli wakulu nyo ubibeka bekabye erinya liyitibwa kiwa kitalo erinya liyitibwa kiwa kitalo Katonda waffe owamanyi atesa ebigambo
Yesu azaalibwa.